Maoni haya kwanza ni vizuri kwamba tuna katiba ya miaka 2010 Kenya, na nchi inatimiza yale ya kwamba maana lolote likitaka kufanyika mpaka ije kwa wananchi waulize. Na njia hii ama fursa hii ningetaka kuhimiza mambo mawili, kwamba haya ambayo tunazungumza hapa itiliwe maanani yale ambayo tunayataka sisi yapatikane, na yale ambayo hatuyataki sisi yasiweko kwenye mpangilio wa kifedha. Pili ni kwamba baada ya kwamba tumekubali kwamba haya yawe, ni wale ambao wahusika na kushikilia mambo ya kifedha wawe na uadilifu, waache mambo ya ufisadi ili nchi iweze kuendelea mbele. Kwa kweli kinachonikera mimi ni hali ya umaskini ambao nchi ipo na hali ya kodi ambazo ziko juu. Lakini sina cha kufanya, kwa sababu kodi lazima tutoe kodi na umaskini ni wetu, lakini lazima tuwe na balance umaskini na kodi, sababu nchi haiwezi kuendelea bila kodi, lakini umaskini nao uko juu mpaka tuwe na kipimo maalum kuweka hizo kodi.
Mimi ni mkaji wa Mvita hapa Tononoka, na kwanza nashukuru sana kwa kuwa tumepewa nafasi ya kuja kutoa maoni yetu katika hii public participation. Kuna mambo ambayo mawili ningependa kucomment. Ya kwanza, ni jambo zuri kufanya amendment, na vile tunavyoulizwa sisi tumeletwa makaratasi kufanya amendment your existing laws. Unfortunately we don't know what the existing laws are, but we are being asked to do the amendment. Kwa hivyo hiyo ina shida. Ya pili, ni muhimu pia sana ya kuwa hizi amendments ziwe dina aim at improving the economic situation of our people. For example, vijana wetu hawana makazi. Ikiwa kazi inapatikana juu ya investment, particularly public participation, kuna wale ambao wanataka kuinvest. Lakini utaona kwenye amendment hii imetarget zile multinational bodies that they are talking about taxing them.
Maoni yangu, nimefurahi kwa hakika. Magile public participation kidogo tumeiona physically.